kena sobana.
Zambia we niwe chisanzo cha mtendere wa Afrika.
Zambia
chisanzo cha mtendere wa Afrika.
Zambia tinsimbo kwa vede omanda gambo Ndaba mtu fela wetu ombo tukopo Munzala yade ni plus watu poko Ano mevo chindi paku lisenda Zisuda kulesi back to the sender
Abale ya tandia longo iseni umfweni Lutuwele lilata na nkondo kose Zambia ze Christian nation Kuma ni dabu apa manze majuda ya paka ya showing at kondi ja time ukafa
Ni dabu apa manze majuda ya paka ya showing at kondi ja time ukafa
As we stand here,
we want peace. The Zambia in unity. Three men we stand in unity. It's the fun of the violence. No gender based with violence. Let me start.
The end of a mozing, dim tima umbozi.
Zambia we, niwe chisanzo cha mtendere wa Afrika. Nanga chombo cha chokera kutichi.
Zambia we,
niwe chisanzo cha mtendere wa Afrika. Nanga chongo cha chokera kutichi
ZambiaMusicBlog.co
Zambia pamulilo Devil is a liar
Zambia shall be saved
Zambia pamulilo
Uncle Pizzo on the beat.